They might call me It's a long night Who was the jungle by
I'm fine
I tell her that you're
horrible
I tell her that
you're
horrible Ganda gamba Aku na maya kola Kapucho mulye bina Mwayangu wakuzara Kwa jamu zinabana Wumi wachitanda Tokwata kusipanda
Ezo Mbula mwichika hile Nyasi chikule miaka mivalme Mbula mwichika hile Ezo Mbula mwichika hile
Oza Mbula mwichika hile Nyasi chikule miaka mivalme Eshkaile, eshkaile Mbula mwichika hile
Nitandike Kapitore binari Digito yeripye Fetu ageuze Katurize mwasonze Ngamasuzi mwasonze
Hosa, focus.
Ah, the little child, the
Hosa, focus.
Ah, the little
child. E o mambo nechiro. Najirira kakalo. Mania kugambako. Kuporoti atatao. Pare sarake nechiro.
Ezo, mbula mwichika ile. Nyasi chukule miaka mivale. Mbula mwichika ile. Ezo, mbula mwichika ile.
Hosa, mbula mwichika ile. Masa chukule miaka mivale. Eshkaile, eshkaile. Mbula mwichika ile.
Mbula mwichika ile. Mwana we dinda. Ende vyo mcheva. Ano kubera. Umini kwa menyeka. Ngasi mebi kata.
Uganda gamba. Akuna maya kola. Kapucho ulye bina. Mwayangu wakuzara. Kwa jamu zinabana. Uumi wachitanda. Tokwata kusibanda.
Gala 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 gala.
Ezo, mbula mwichika ile Nyasi chukule miaka mivale Mbula mwichika ile Ezo, mbula mwichika ile
Oza, mbula mwichika ile Nyasi chukule miaka mivale